Zvakuma ndipfanero uya hapo mukati ava vatu vachipenish matsuroni ano. Uno ndi amangara uri izvi jimuko zviwanana. Oh uko wana rekoda. Ndikadivana rekoda ya kwairi tuku ya chipenish ya ita musindova ndipano urangani ndina mukomana Garcia. Uno ndi hangwa uri imbo rutuku reva vachianzira unyimbera rone. Kwedzi oh ngandirei uro ndarutakarera. No avo vana zvino vono aruwa nahone vono mara ndi afa zvibvawo kavo kanji unondojena ngomu machoni ano unondavona Joseph mutuku unozvakuma zvoita chimwe chitu kanne unozvakuma ndova ndotakara umubona uno zvino ndina infinity line ndingali amba nga chipenisi nani dotakarira ulipfa haleluya. Nakati ilo ipi atinga dhuli hangwa. Ndova ndichiko ulingeza uwana musadzi are zingandevo uri amfenga chuchipinga. Zunu ndinga di amba izu ngandira yo kakea ochoote ni abona. Vizi la kwine saline ndali erero alova li oya. Ndizone ifani oya. Nuzene zonda sicha hangwa nakati gloria Dios zito umangaza. Oh, ndova ndina chipinga cha uvangei pasi chipatoni cha mulayo, Mexico City, nda amba navo henengei, ndova ndotakara hani. Ndova ndi chanzera u, ndova ndi Finland, nga murahu ndova ndi pano. Uno chipinga chote zvinkumbudza o amba na musadzi mutuku wa Finland. Vunji ya vanyisa kachina vachibvidza Bethany, rushaka rumwe na rumwe runa muhumbulo waro. Nandi, niko wana mungo, nditsini nga manda na iyo, ni ya kono ufazawudhi. Izo zvihani imusadzi mutuku ova emuti mutuku wavudhi bedzi ova achinganne ova achitakarira uamba nga manda uno mutarutsedzi ova achiamba nga utavanya vukuma uno mutarutsedzi ova achikundera uzviamba nga utavanya roedhanawo kazviava achitoda uamba zvone uno ova achima naone chipato chavo chatsukuruwa ari ndi dolijenisera avo vana Babiloni. Fezine adiva, ndono jere njere zwa uri zote, zinoni zote zi imba nga chisi mane, mbiazi uba nga chisi mane, usie uira nga chisi mane, lia mangaro tezo ni mini nga rine nga ingwendira. Fezi mwana mungu asu uere kanya uri lu ambolo asu, rashu uru doba lu ambolo nga gidi, auna zingwe. Fezi rine vera tangane zamuye mketwa, izo ningo, nga uri na lu ambolo ataduru. Rina mkoma na roo, arena rine machoni ano, mudiplomati avo Washington. Nitenda uri oshuma pasi ya vupresidende vutanu, kana vurati vupresidende vasumbe. Ununi adhiwa uri nizifisa hani, ndoi makai kaiyo platform, nda amba na muna oraro ujula mrauhanga. Pezi vutanzi ya wachipinga chote hova huwa budhisa kane, na huone nga manda musi a, nitenda uri ova ewa Lutheri. Ara ni sokaki, ewa katolika kana walutere. Uno ori, o chungo chitu, nga ukokova pasi ya dende, mutanganu ni wa Pentecost. Uno atakuwa, mapesoni ayaka alithare, uno musi oita, murena atsela pasi kai, uno amupatu cheza nga manda, lwe, ndiri kanya uri uakona uamba nga nyambo za sumbe zo pambana nao. Uno ori oringe za ruti, arungu shuma. Zenezo aringe za rungwe, arungu shuma. Uno ndijia uri uakona uamba nga chipenishi ufana na weinu note ni chikona. Nga uraro aringe za zote, uno dasa shume. Uno ni abona, ni adhivori mini. Muzimu oba ewa budhinga manda, otsela pasi uno amuneru ambo. Rwe abasa turu ringeza urangani na kati, arulu ashuma, izo ndi zone ndi ere kanya uri, iyo ndi ndira inezwa dobangayo kalila lingwe siya. Ninanyero njimbiri ni anga ze chivizu chitukunta, nitenda uri chi, oh, ni angwa une chabahone, chinga hangeno humwe petu, tini na chitarata cha tonto, unu icho ndi acherewa, ni akono ere kanya ifi, chitarata cha tonto, he chivizu cha apostola cha chipenisi, chava chichi anzira ubahone. Ndova ndi chikubuza mufunzi, apa hudoba petu, habudhibudhi, haubana mfuserezo, perandinji, chivizu chiswa, batubabudhi, nga uraro ndi elekanya uri, hudoti ya mfuserezo nga nimo duba, inuzira belise izo, rijene ribe na mfuserezo, jino ndi apunpela uri ito vandobo roro yera, vanayo kachimo chivizo. Ndi elwa ndo ima jaratani, ndo ditika nga luhura, mtana pasi jaratani, na uringe za utuwa hene pobusiku, ngo hova una mnyanyu uenda si uhangwe na kati. Uno ndi na record ya vafumakadzi vatuku, vafumakadzana na varatu vhe vha imba nahone vhaita record. Uno vho lingedza u imba tendani fhedzi. Uno a vho ngo tou lubvisa nga nḓila yone ni a ḓivha. Vho ri vhudzuloni ha tendani fhedzi, vha lubvisela nnḓa lu yone ya tendani ni a vhona. Uno ndi elwa Ribeka ṅwananyana wanga, Sara, uno nangwe zwo ralo vha rikhotsi kha vha imbe, vha tambe iyo rekhodo ṱhukhu ya vhaṱuku. Vhudzuloni a uri Spanish, vho kundelwa uri ilo ipfi hapfi vhasidzana vha spinash, vhasidzana vha spinash vhaṱuku vha tshi khou imba tendani fhedzi. Zwo ralo ndi elelwa uri vho tevhela muṱangano, vuseledzo yo vha i kati tshifhingani itsho. Uno vho tevhela muṱangano nḓilani yoṱhe ya uya khunzikhunzini ya Vhukovhela. Uno nda tshithu tshiṱuku tsha tumba mbiluni yanga musi ri tshi ṱuwa California, mukoma na More na nne na mukoma na Brown kule nthange tshipatoni tsha mulayo. Uno musi ndi tshi tsela fhasi kha hetsho tshipato vhu vhusiku, avho vhana vho ima henefho vha tshi khou imba ulo u ani londa, no no lupfa kha maora kana mirudzi u ani londa. Zwifhinga zwinzhi kha tshaka dzisili midavhini ya nndwa ya mufhirifhiri wa shango, ndi tshi khou lingedza u ḓisa mulaedza wa Kristo, ndo vha ndi tshi elwa avho vhasidzana na vhatukana vha tshi nyimbela ulu luimbo u ani londa kha maora kana mirunzi u kha ḓi ni londa. Ngauralo izwo zwo ṋea mafulufulu mahulwane thuso. Ndi tshi ṱangana na mufunzi wa vhoini wavhuḓi, no ndo takala nga maanḓa u vhona uri tshivhidzo tshi a tshila nahone na itshi tshifhaṱo tshihulwane tsho nakaho fhano tshi no dzudza vhoṱhe pheranzhi dza u paka, hu tou vha fhethu ha vhukuma zwanḓani zwa muya mukhethwa. Arali tshi nga to mu ita uri a zwi vhone na uri a ḓivhe zwa uri khou lila mvuseledzo, ene ndi a tenda uri u ḓo ri ṋea iṅwe. Zwino madekwana a ṋamusi ri tshivhidzoni tsha mukomana Outlaw, tshivhidzo tsha dzina ḽa Yeso nga hangei kha ḽiṅwe sia, mukomana Outlaw ndi tenda kha ndi tshivhidzo tsha vhuapostola na tshonevho. Ndi elekanya uri u tou vhidza dzina ḽawe tshivhidzo dzina ḽa Yeso. Ndi elekanya uri u na lutendo lwa vhuapostola, ngauralo ri tea u vha henengei madekwana ṋamusi. Uno zwino a ri khou ri kha tshivhidzo tsha Tshipenishi, zwino i ḓani hangei ngauri ni dzula mushumoni wanu. Uno zwenezwo hu khou yo vha na rali khulwane ya vhanna vha bindu vha Vhakreste ino thoma nga Ḽavhuṋa, nga murahu musi tshumelo zwivhidzoni zwiṅwe dzo no vala nga Ḽavhuṋa. Uno i khuvhangano vha khou yo vha na zwiambi zwavhuḓi. Uno nga uralo Ora Roberts na muṅwe mukomana wa Methodist ane a kha ḓi bvotshidzwa, uno vha amba uri ndi tshiambi tsha maanḓa. Uno ndi na ngoho ya uri ni ḓo ḓiphina nga idzi khuvhangano. No vheni vhana vha murole mutuku, vhana rali hangei ya vha murole mutuku na vhone vhoho. Sa mukomana tshi kha ḓi bvo ḓivhadza, ndi na vhana vhanga hangei u itela uri vha kone u dzhena kha iyi. Uno zwino i ḓani hangeno ri ḓo takala u vha na vheinwi. Murena a ni fhatsutshedze noṱhe.
And now I want to turn in the Bible and read some of his blessed word. And I've chosen this morning.
Uno zwino ndi ṱoḓa u vula kha Bibiḽi, huno nda vhala ipfi ḽawe ḽo fhatisedzwaho. Uno matsheloni ano ndo nanga u itela tshifhinga nyana. A thi ṱoḓi u ni farelaedza lukalulaho. Ḽiṅwe ḽa ḽiṅwalo, uno ḽiṅwe ḽawo ḽi wanala kha Samuele ya u thoma, ḽiṅwe ḽi wanala kha Yesaya. Uno ndi ṱoḓa u vhala kha Yesaya u thoma. Ni a kona u pfa zwavhuḓi u mona hoṱhe vhukati ha dziphu dza ipfi dzi vhonala dzi tshi ntata nga maanḓa. A thi ḓivhi uri ndi ngani. Ni a pfa zwavhuḓi ngeyo nnḓa, imisani tshanḓa tshanu. Ndi zwavhuḓi, ndi zwavhuḓi. Zwino ndi tou vha na madzaranzara zwiṱuku, a hu na zwiṅwe nga nṱhani ha u amba zwinzhi. Uno u bva tshenda vha pano na avha vharathu vha Tshipenishi kha miṅwaha ino ṱoḓa u swika ya fumirathi yo fhiraho, ndi a humbulela kha musi miṅwaha ino ṱoḓa u swika ya fumirathi kana ya fumisumbe yo fhiraho. Ndi zwone ndo vha ndi tshi khou rera u bva tshetsho, ngauralo ndo vha ndo neta nga hetsho tshifhinga nga raru, nahone ndi kha ḓivha ndo neta, fhedzi ndi kha ḓi bvela phanḓa nga itshilidzi tsha Mudzimu. Zwino kha ri vule kha Yesaya ya fumi ina, ndima ya fumi ina Yesaya, nahone ndima ya u thoma kana ndimana ya vhuraru ya Samuele ya u thoma. uno zvino rofara apo fetu uitera kuvara ipfi ndo takaira zvino rine richikondamisa zvipoto zvasu rachipinga nyana uitera tabhero.
Our Heavenly Father, we are grateful today for this privilege of standing in this lovely sanctuary that's dedicated
to God and for His work.
And as we know that your servant has stood behind us, that one
we have stood
many
times,
and
it's
a dedicated life to your servant. And this morning brings back memories of a revival that was just started.
Ano iwisa dzinyarero nyarero dzamvuseredzo yava ichikoto utoma ngamuya muketo watsa otsawo ngachibumbeyo chachedza chihuru ungakavuya muliro unowa amba uri muredza kuti otanganya lifasi uno zvino namusi iyo ndi diva zvakare.
The message has caught
Muretza ofara muliro ngamuna mulwane ngamuraha uchibona unga Ora Roberts na Tommy Opson na Tommy Hicks na vamwe vanji unga budidini era hukubanganya ri abona uri muretza ovasamiriro yamvuseredzo karushaka rumwe na rumwe pasi atadhuru ya muretza wa Pentecost kaizuri nendi muona tendo ka iwe o mudzimu wa manda.
And now today we pray that
Nuzino namusiri rabhera uri kududzudzanya mbiru dzashu rarugera utakurira tadhururwane une hado itea usikare riatene no arali mbiru dzashu dzisongodzudzanyerwa iyo kana chimwe chituvo chine wavanacho chashu rabhera uri hangwere ukundero hashu no udo amba na rine namusinga ipfilao vatichedza mufunzi wa chino chividzo madikoni acho varangandaka na mirado zvayo yote mirado patuchedza ikwairi tuku na mutambi wa piano vone muzika vote votangana patuchedza avo vonojena ngakorodza apa petu ngave vachituwa voshandukiswa chipinga chimwe na chimwe vatsini zvituku haiwe upira zvevave zone musi vachijena zvitendere kotsi unongave izvo zvichiraro na ano macheroni ngauri zviumbera ngadzina la Yesu amen.
Now turning to the book of Isaiah.
Zvino richivhura kabuga Yesaya ndima ya vufumi ina. Ri avara.
Comfort ye, my people, saith God.
Pumudzani, pumudzani, vatu vanga. Uraro muzimu. Ambani maipfi akutadzo ka Yerusalema. Nuni huwerere uri ndwa yawo yofera. Uri uchinyi hawo hohangwerwa. Ngauri votanganedzwa ibva uchandani chamurena kaviri zvivi zvavo. Ipfi la uyo anohuwera sogani rugisani ndira yamurena itarani mudzimu gondo tsvititi pangani. Gova limwe na limwe lidohuriswa unotava yone na mubundu zvidotsitswa nhokomba maho hudo itwa tsvititi unofetu hugogonawo hudo itwa bhare.
And the glory of the Lord shall be revealed in all flesh
murena kudzumbururwa na nama yote idzivona ngauri mulomo wa murena woziamba.
Now in the book of Samuel, 1 Samuel
Sino kabuge ya Samuel Samuel ya utoma ndima ya buraru ndidodovala ya utoma ya uvili na ndimana ya ufumitai.
And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli.
Unungwana Samuel asumena mrena panda eni. Uno ifila mrena lova lila butogwa maduwa ni ayo. Hovo usina bono lovrea ho.
And it came to pass at the time when Eli was laid down in his place.
No zodo kunyena nga chuchpinga. Musi Eli o edezwa. Fetu hawe. Uno mato wawe asichabona zvavudi rwe akundero bona panda hamusi rubonerwa mudzimu ruchidzima tembereni ya murena hemburungero ya mudzimu yava ihone. Uno Samuel ova oedzwa rwe murena ovidza uno apindura ndifano.
The 19th verse. And Samuel grew and the Lord was with him
ndima ya ufumitae, uno Samueli aluwa, uno murena aba enaye, uno hongo licha na litila maifi awe, lichi wela fasi.
Oh, that would be enough text that we could speak on here for a month. And we could draw much context from
ilo li dova linwalo lo edanawo line ringa kona u amba nga halo fano lwangwedzi ringa kona ukokodza thaluso kulu ka ilinwalo la vugala bedzi machoni ano naone ritovana muniti inotodo swika fumbili u bva nga tshifhinga tshote yaho kha yashu ndi ahumbela uri tshikolo tsha sonda tsho bva kana kha musi tshito tevhela iyi atidini bedzi na uzoralo ndi ḓo shumisa linwalo la ifila mudzimu maduvani aya ofisela.
It's a very outstanding time. We realize that where we're speaking from in the scriptures.
Ndi tshifhinga tshavhuḓi nga maanḓa. Ri alimuwa uri hune ra khou amba ri hone maṅwaloni ndi zwa uri lori ho vha hu si na bono ḽo vuleaho maduvani a Samueli. Nga u raloha hune ha sa vhe na bono, Bibiḽi yo ri vhathu vha lovha.
We must have a vision.
Ri fanela u vha na bono, uno mabono a dela vhaprofita, uno ndi ipfi ḽa murena ḽo ambiwaho khavho.
Uno
ri wana uri Eli o vha a si muprofita, Eli o vha e tshife, uno o vha a tshi khou aluwa, nahone maṱo awe a si tsha vhona zwavhuḓi. Uno akundela u vhona umwana woṱhe e muna muhulwane a lemelaho, uno o vha o no thoma u litshedza mushumo wa murena. Uno itsho ndi tshithu tshinonga tshine tsha vha zwone ṋamusi, ndi lekanya uri tshivhidzo, dzangano na dzidenomineseni zwo vha zwi tsimuni lwa tshifhinga tshilapfu. Uno zwiko thoma u teledza, uno mushumo wa murena u khou litshedzwa.
Ipfi
ḽa ngoho, ngauri tshivhidzo nga tshone tshine a tshi tsha vhona zwavhuḓi, uno ri a ṱoḓa ṋamusi, ipfi ḽa Mudzimu ḽi tshi amba vhukati yashu, ḽa ri vhuisa.
His eyesight was failing. He was a priest in
Unoni abona eli oedela. Uno awe mabonele awe ova tshiko kundelwa. Ova echipe. Uno vha sina bono lo vuleho livho ha murena. Uno iyo ṱoḓea khulwane. Uno mudzimu o fulufhesa une ṱoḓea awara. Tshifhinga tshoṱhe u ita zwenezwo.
And we need the voice of God today to meet the need of the hour. Meet the time that we're living in.
Uno ri toda ifilam zimu na musi, ne todea wara, ne zote o chipinga tine ra kuchira kacho, uno nga murahu ha musi ono zwipulupedzisa, ri nga pulupela chote uri, u ḓo vhulunga pulupeso yawe, ilo ndi pulupelo line mutendi a vha nalo kha muiti wawe, uri o pulupesa u ne a todea.
And today, one reason that the church is in the condition that it's in.
Uno namusi chiti chino itisa uri chivhidzo chive kha nyimele ine tsha vhakayo ndi nga uri huna maipfi manzhi nga maanḓa, maṅwe maipfi manzhi nga maanḓa a u kungela chivhidzo kule ha ipfi ḽa Mudzimu u swika tshi tshi timatimisa nga maanḓa uri vhanzhi vha ḓo pfa ipfi ḽa Mudzimu naho ḽo amba henefho vhukati havho.
It would be a foreign thing to them.
Vhone kamusi a vha nga vhuyi vha ḽi pfesesa ngauri ḽi ḓo vha tshithu tshisili khavho, vho ḓidzhenisa nga maanḓa kha maipfi a ḽino ḓuvha.
And if we notice in our scripture reading that the voice of God was foreign to them.
Ara tshidzhela dzhele kha u vhala hashu luṅwalo uri ipfi ḽa Mudzimu ḽo vha ḽisili khavho. Uno zwono vha nga iyo nḓila ṋamusi uri ipfi ḽa Mudzimu na maṅwe maipfi manzhi nga maanḓa.
And then if God promised he would give us that, And if other voices are contrary
to the voice of God, then it must be the voice of our enemy.
To confuse us, that we
will
not understand the voice of God when it
spoke.
And we noticed it was something because the voice of God speaking to Samuel had told him about Eli's wrongdoing.
Ngauri olela varwa vawe savushiye unobova vachiko jia chalede na nama ivoka zvidzimu izvo zvava songoruga unobova vachiko ita zvinga ndireyo kake yavo rofambanoona ifula mudzimu uno Samueri chinhu chichote chesamueri ava chingagona kuchiita ova chidoamba kokotoro ova chijenwa ngagonobva zvituku uita nga uraro ngauraro hova huurwa nahenepo petu hearumero uarusa hone ka Eli nangowo mutembereni bedzi Eli ori amba uye panda
neavonaamuvudza
kokotoro zvezvava zvichikoyobverera zvauri Samueri kana dhuva laEli lova lanopera sachipe ngauri mudzimu onoamba uno mudzimu ova achikoyorumera muraidza wawe ngasamueri muprofita mbebo isabvumberiwiho ngamanda akumedzerwawo kamurena ubva hanani mudzimu oamba naye samwana naone achikomurugisera mushumo wava upanda uno chipinga chaEli chova chichikoupfera.
There is so many voices in the earth today that it is absolutely a hard thing.
Una maipfi manji nga manda lipasi namusi rune ndi chinhu chikonzaho kukuma kuma ngauri chivuraya ipfi la nta mupo.
There is so many intellectual voices, great voices, a mighty man who are intellectual that
una maipfi manji nga manda andivo maipfi mahulwane avana vamanda vari na ndivo rune kha nyimelo dzavo dza ndivo vavuya vadzingisa dzichaka avatuva vatu vamadhekwe bedzi vadzingisa dzichaka vachidzisa madzangano maulwane fetu kuti mafuro maulwane anonga maluva.
And a person would be a bit confused. It's enough to confuse of how that these things go on.
Uno muti udodhadha zvituku zvoedhana uvadhadhisa uri izvi zvithu zvibvera panda hani naone zvabverera nouna maipfi ane atakuwa huno aita izvi zvithu unozviitisa uri ipfi la mudzimu livewo murauraa umwe petu ipfi la mudzimu
langohono
ipfi la mudzimu vari ridozvidiva ngani uri ndiipfi la mudzimu ngauri zva namusi chipingani chila zvova zvikamuprofita kukwatisedzwaho.
Today, how we know it's the voice of God, because it's the manifestation of the prophet.
Zino namusi ndira ine radiva ngayo uri ndi ifula mzimu ndinga uri ndi kuona dzwa ifula profita uyu ndi profita wa mzimu no ifula mzimu lango liwisa pedzi uyo mzimu wa kuma achira wanta mupo ena ifula nta mupo ena ubona dzwa nta mupo ha ifula ngo zene zori adiva uri ndi ifula mzimu.
And that's super.
Nga uri nahone ilo lantamu una mangwe manji nga manda kha mangwe masiya ayo katukutuku anotolivula ilo elwani lido penya lido verera lido zviita.
Now there is a voice today in the world of politics. That's
a una ipfi namusi kha shango la politiki ilo ndi ipfi lihulwane nahone vathu zvakuma kuma kha lino dhuva lihulwane la politiki vado zotangana na chothe zvividzo zvavo na chimwe na chimwe.
And many times that we have just seen recently that
uno zvipinga zvinji zvine rakadibva uzvivona zvazvene zvino uri ipfi la politiki kukuma lokwata upfira ipfi la mudzimu zvividzoni kana vathu vaamerica vova vachidova vasongoita zvine vakodhobvo izviita nakatii neavona vova vachidova vasongo zviita.
If the voice of God would have been kept alive in the church, that had never made that mistake. But the voice of politics is so
funzo na manda politiki ndi toni nga manda uzivona chitu chenecho cherushaka rwashurwa ita cherwa itwa ngacho vathu vomera henepo murawo unohuno vavotera ngomu chitu chera chisiya kalimwe shango uno Plymouth Rock na Mayflower na vamwe vada hangeno unohuno vaimisa ikonomi khulwane ine rava nayo
so hard to come out of, we put ourselves right back in its clutches.
Ndi chene cho chiti cheralwa nacho nga manda uribve kacho rodiviedzedza kambo podzacho nga uri bibili i amba uri zidovanga iyo ndira.
And the system of Eli, a priest instead of a prophet,
no system ya Eli,
chipe
budzilo ni amprofita, profita ndi ifi, uno chipe ova echibidzoni.
It's got in such a place.
No yo jena petu ne asika une yo vhofolowa nga manda. Rune ifindili siri kha vhathu. Avali pesesi. Zwene zwo ni nga li amba. No avali pesesi. Nga avongo pfumbudzwa kalo. Paulo ori ara propita ichi ne mubvumo swa vhukuma. Ndi nyano do diva u dilugisela nndwa. Vhathu vha pfumbudzelwa kha i pfila tshivhidzo. Porpita tshivhidzo rina vho engedzeo kha tshikolo tsha sonda tshashu fhira vhane zwiṅwe zwoṱhe zwa vha navho izwo a zwi ambi tshithu rina vho engedzeo kha dinomination yashu fhira vhane dziṅwe dzoṱhe dza vha navho ri tshihulusa vhukati ha dzidinomination ni avhona uri ndi lushaka lwa ifi ḽine vhathu vha pfumbudzelwa ḽone staratani vha ya nda u wana vhathu no vha vha dzhenisa ngomu maume a zwigidi a tshi andiswa nga zwigidi kha fulo ḽihulwane vha vha dzhenisa ngomu na vhatakelani rina tshivhidzo tshihulusa rina tshivhidzo tshihulusa rina tshikolo tsha sondati rina miraḓo minzhi rina meara wa muḓi ano ḓoḓa tshivhidzoni tshashu izwo zwi nga ḓivha zwi zwavhuḓi tshoṱhe bezi arali itsho tshivhidzo tshithihi tshi songo pfumbudzelwa ipfi ḽa mudzimu poropita ya mafhungo maḓipa na zwifarisani no musi tshithu tshi tshi takuwa u tonga hu na rosi vhukati ya muvhuso washu naho bvelani tshivhidzwa tsho ngo ḓivha ipfi ḽa poropita nahone a vho ngo ḓivha zwe vha vha tshi tea u ita fulubeso khulwane ya u bvelela musonda wa nḓivho ano khou dzhena no vha ya nga nṱha tshenetsho tshithu tshe bibili ya tshibvumba huno vha tshi dzhenisa ngomu ni a vhona ipfi ḽa polotiki huno ḽo sumbedza uri ḽo kandekanya ipfi ḽa vhurereli kana na khathihi vho vha tshi ḓo vha vha songo ita zwe vha ita ipfi ḽa mafhungo maḓipa ngauri ri fulubeso zwithu zwinzhi ri pfulubeso bvelela nahone a hu na timo timo ya uri ri ḓo zwi wana fhedzi naho zwo ralo izwo a zwi ambi tshithu kha mutendi vulani nga hangei kha bugu ya vheveru kha ndima ya vhufuminthihi thetshelesani uyo paulo muketo wa tshiamba nga nḓila ye vhone kha ayo maḓuvha vhatendele kha vho ambara mikumba ya ungu na mikumba ya mbudzi vha tshi shaya hu si na fhethu vha kundelwa u dzhena muḓini ndo vha ndi tshi khou vhala kha khoro ya Nasia musi mafhungo mahulwane a tshi ḓangei Nasia Roma miṅwaha ya maḓana mararu nga murahu lufu lwa Kristo kha khoro ya Nasia khulwane musi tshivhidzo tshihulwane tshe tsha imela zwe zwa vha zwi zwone vho ṱoḓa bivhili uno vharembuli vha Roma vha tshivhidzo tsha u thoma tsha Roma tsho vha tsho no panga dzi dogima khushumusi Kristo o vha si tshavha o begwaho nga ḓuvha ḽa 25 ḽa nyenda vhusiku fhira nendo ralo mulandu mivundu ya Yuda yo vha i na mahaḓa huno ene zwi fhambana na zwiṅwe zwiporofito zwa bivhili o bebiwa tshimedzi u ngangwana dzoṱhe dzi tshi dzwaliwa Ndingani o bebelwa dhuluni kudzuleni ha nduni ova engwana ndingani a songo to gidimiselwa kha litari kana kha litari yawe he ava o ombelwa kha chipambano o rangwa panda chipambanoni inini ranga panda ngu taiwani ova engwana zvenezvo o begwa musingwana dzichi dzwaliwa fedzini avona uita izvo vove na dhuva la mabebo la mudzimu wa dhuva line kha sisteme ya dhuva dhuva kha maduva matanu ubva nga la fumbili la nyenda vusiku usvika nga la fumbili tanu la nyenda vusiku hauna na usudzuruwa na rutihi ha dhuva li pambanyisa zvituku dhuva limwe na limwe li alapfa na ulapfa na ulapfa usvika lichirwa dhuva lo lapfesawo la ayo nga fulwana uno zvenezvo nga nyenda vusiku dhuva layo lopfupi faresa uno zvenezvo icho chipinga chituku cha fumbili tanu ubva nga la fumbili usvika nga la fumbili tanu vova ve na sekasi ya roma na munyanya wa mabhebho a mudzimu wa dhuva ngauralo zvenezvo jupiter we avai mudzimu wa roma uno zvenezvo va lipanga nga u amba zvenezvo ri ḓo dzhiya murwa wa mudzimu na dhuva la mabhebho a mudzimu wa dhuva izvo ra zvi veya petu tii uri zvi ve munyanya mutimu unwane izvo zvi a pambana nawone o upangiwa hunzhi he va wu veya ngomu henepo uno zvenezvo musi avo vanna va ngoho va mudzimu ve va toda u dzula na ipfi vunga polycarp aranas matini avo vanna va ulwane va uranga vakhetwa ve va toda u dzula na ngoho uno masi va chi disa kurenasiya vamwe va avo vathu vo va vono landulwa nga maanḓa u swika vaprofita va chi dzhena ngomu va chi bva sogani va sina chithu u mona navo nga maanḓa chipida cha mukumba wa ungu u dzula ngomu ha iyo khoro fedzi vo ḓiva ipfi la murena fedzi u takalelwa ayo maḓuva fumitanu a polotika a tshulo ya malopa uno ha ḽikandekanya zwenezvo ra vha na miṅwaha ya tshigidi ya tshikati tsha u shaya ha nḓivo ni avona fedzi mudzimu o pfulufesa zwa uri iyo poropita i ḓo lila hafu tshifhinga tshoṱhe vhathu vha thetshelesa ipfi la ipfi ḽa ngoho tshifhinga tshoṱhe tatuvani zwine na ita nga ipfi ipfi ḽa polotiki huno rine kha ḽa amerika na zviṅwe zwipida zvoṱhe zwa shango ri na ipfi ḽi no pfalesa namusi huno iḽo ndi ipfi ḽa hollywood ḽo thubha shango irini muṅwe a bve hollywood na tshiṅwe tshithu ni ḓo tshi wana shangoni ḽoṱhe zvino ri dzhiela nzhele zwa uri vo vekanya pateroni ya vhasadzi vhashu kha roko yavho zwitaela zwa mavhudzi avo vo vekanya iyo roko tshivhidzo tshi tea u ḓivha ipfi ḽa poropita ya mudzimu kha izvo fedzi hu na nḓaḓo nnzhi nga maanḓa ngauri ni vhona vhaṅwe vha tshi ita nga uralo dzitsumbo na kati ni songo ḓinea pateroni sa ulo lushaka lwa tsumbo ngauri i a lovha tshifhinga tshoṱhe i pfani ipfi ḽa mudzimu zwine a amba nga hayo no zvenezvo ri dzhiela nzhele ngei hollywood va takusa zwithu uno irini ndi ambe lwa tshifhinganyana nga izwi ri sathu ya phanḓa ho vha hu na chithu tshe tsha bvelela nnḓa zwi zwakale tshe munna ngei hollywood a hu na tshine nda lwa na uyo munna ngatsho zwino ene ndi afahu we kristu a mufela fedzi u to ni sumbedza vo tumbukisa tshithu tshituku tshi no vhidzwa vhana vo vha va tshi anzela u tshi vhidza hulihup kana tshiṅwe tshithu no ara no vhuya na dzhiela nzhele mikhwa mivhi na zwithu zwi no tevhela izwo zwoṱhe kha vhana vhaṱuku izwo a zwo ngo luga zwino hollywood yo ḓala nga vho ra zwigidi zwino muṅwe na muṅwe ano ḓivha ḓivha zwakale u a ḓivha uri avo vhathu murahu ange maḓuwani ayo vho vha vhe vho ra zwigidi vhunga vha vhathu vho fhambanaho vho vha vhe si vhadzulapo vha ṱhonifheaho vho vha vhe mashandukwa vho vha vha tshi nga Al Capone na Dillinger. Vha na mutambo wa Hollywood une vha u vhidza kha televishini vha u vhidza vhutsi ha tshigidi unondofa kama ni tanga limwe duva uri mutu anotamba anes kana chimwe chitu kana anes kana ndi hangwa zvine dzina lawe la vazone uno utiye ujia uimela Matt Dillon we aba em officeri mulwane nge Kansas no Matt Dillon oba ewa chirulwane samubuda otuncha vana vafumbiri mutanani vathu vasina mulandu vachibvela nda Dodge City unobali ndera dzakani uno musi muna achida one mumwe muthu udomubvidza uno amubudza uri hobo una mumwe muvi we avachikopira zvenezo ibvane nepo naone musi uyo muna achijena ngomu udomutunchanga kamutana.
Now we find his big guy that comes down, why it's absolutely glorifying sin.
Zvinoriwana uri ndi muthu muhulu anotsera pasi mulandu zvavukuma kuma ndiuneya chiugara bezivana vatuku vashangu lasu vanganibvudza zvoengedzewa nga Matt Dillon upfira ukononibvudza nga Yesu Kristo mavengere mavengere asende dzapfumi namuhasho wazviyambaro uko nembeledza zvigidi zvazvitambiso zvodzarawo zvituku zvituku una minwadzi mituku ine ndingairenga umwe naumwe zvoruga uiambara iyo bedzi nene ndikotonibudzani abona zvenezvo vone shango lambambazo lidhobva icho chitu unolaita dhorara dzamiliyoni ngacho rina line ralividza dhuva lamuketwa Patriki rina ane raavidza holodei dzavurereri mushango lambambadzo lozvidhobha unoboita dhorara dzamiliyoni dhuva lavomme zvivalonyana zvamaluva mulandu dhuva limwe na limwe litiyova dhuva lihuliseo kamma vaumwe naumwe fethu vo aluwa iyani uvavona izvo zvidhova zvandeme upfira maluva othe ane ndingavarumela one kana chimwe chituvo niyavona pedzi valika ndi ipfi unori ndiṱanganya ngomuhenepo nalo zvavukuma sizone pedzi nikoitani ni avona rito nenikoulingedza kusvika kakuvonere hapa kwa univudza chimwe chitu chine ndatenda ipfi alisekowanala ipfi la mudzimu. Zvino riwanulusa uri vovekanya liga unononovuya na jeranjere vathu kana vasuvaswa vonovariki na Elvis inini na mwana orinolelo lishandukiseni nga utavanya muvidzeni nomboro ya utoma kana ya uviri kana chimwe chitu nisongo izvo zvovipa inini rina dzina liamba pambanode mulandu ngo liamba chimwe chitu dzina lanu litaura vutshilo anu zvino mukomana Branham nika ngudo ya dzinomboro haine atikayo nendikauraro murena ndingani zvova zvizvezvo musi Yakobho otshilo yanga dzina lawe samupfuri mudziyamano Yakobho uno musi mudzimu oshandukisa dzina lawe. Mudzimu oshandukisera Saulo ka Paulo Simoni ka Petro zvakuma lina chimwe chitu unoriki na Elvis na madzina anonga eneyo ndi dzina la Amerika la musara uno linopesera mwana usina udziita ngomu ahelo yavona uri ndikuambani zvino ndiapulupera ati ndikwine ndichizvivechera kule unondasaye kulesa kadhavi hapa ni avona zvine ndakuamba rune nasadopfesesa bedzi izvi zvithu zvothe azvivi zvapfeseswa nanga muthu zvawe avazvipfesesi ngauri vana muumbulo mutii ndi zvenezvo pedzi zvine vazvitecheresa ayo maipfi huna ipfi lavadhivi vazvamumbulo vukomonisi vachikopfurupesisa chimwe chitu chine vangasikone uchitikedza hunonangwe zoraro pesende kurwane ya vathu vaamerica yoputerwa kavukomonisi zvino ndova ndikavukomonisi zonu dzavukomonisi kandi raro kala Germany siyani la vubvaduva ha Berlin vave na ndukurukuru dzakusumbedza linda nitiya uchimbira ngangomuhadzo asi atuviya dzapera ni ikonomi ya kore kore vha khou lingedza u sukumedza tshiṅwe tshithu. Nukala Russia fhethu ha mabebo a vhukomunisi zwine miṅwa minzhi yo fhiraho musi ndo vha ndi tshi kha ḓivha mureli wa mutukana, ndi ḓo ri miṅwaha ya furaruraru yo fhiraho musi sisteme ya Nazim system na ya fasi na vhukomunisi zwo vha zwi tshi khou takuwa, nda ri ndi amba nga dzina ḽa murena zwoṱhe zwi ḓo guma nga vhukomunisi. Fhedzi no vhuya na elekanya mudzimu o ri siela avenue ya u bva arali nga to i dzhia. Hu na pesente nthi fhedzi ya Russia i re vhukomunisi, pesente nthi fhedzi ndi vhone pesente i no langa. Pesente nthi ya vhukomunisi, pesente nthi ya Russia ndi vhukomunisi. Kandi ralo fhedzi vha langa uno zwenezwo zwithihi. Hollywood ndi fhethu huthihi fhedzi kha ndango tshino ṱoḓa u swika tsha raru kana zwivhili kha zwa raru zwa vhathu vha United States zwi ya tshivhidzoni, uno ndi miraḓo ya tshivhidzo. Fhedzi vha langa kha hedzo dinominesheni. Tshine vhukomunisi ya ṱoḓa hangei ndi ipfi la Mudzimu ḽi tshi takuwa vhukati havho, uno ḽi ḓo vhushonisa. Kha ḽa Finland musi uḽa mutukana tshivuswa vhafuni nga ḽo ḓuvha, uno vho vha vha tshi khou ḓisa vhukule ha zwikeya zwiraru he uyu muthu muṱuku a vuswa hone. Vhafu, masole a vhukomunisi, maRussia vho ima henefhaḽa nga ndumeliso ya Russia na miṱodzi i tshi khou elela maramani awo, vha ri ḓo ṱanganedza Mudzimu ane anga vusa vhafu. Ndi u litshedzela tshivhidzo tsha Katolika na tshivhidzo tsha Lutere na idzo dinominesheni dzoṱhe, huno dza dzhia tshelede yoṱhe, nahone dzi tshi khou fhaṱa madzangano, nahone dzi sa khou ṋea vhathu tshithu, vha tshila vhunga vhaṅwe vhathu vhoṱhe. Hu na tshine Russia ya ṱoḓa ndi muprofita ano tea u vuwa vhuponi ena ipfi ḽa murena ane a kona u vala mulomo. Zwenezwo avho vha phesente dza futahe vha ḓo dzhia maanḓa. Tshine Amerika ya ṱoḓa ndi ipfi ḽa muprofita wa Mudzimu ane anga kona u ima huno a hatula Hollywood, huno a hatula izwi zwithu nga dzina ḽa Yesu Kristo, huno tshivhidzo tsha muyamuketwa tshi ḓo dzhia maanḓa. Ndaḓo yo kalulesa ni a vhona maipfi manzhisi a u fhambana naḽo.
Its voice. Each one wants more members.
Tshivhidzo ipfi ḽatsho tshiṅwe na tshiṅwe tshi ṱoḓa miraḓo engedzeaho. Baptist i ṱoḓa yoṱhe, Methodist i ṱoḓa yoṱhe, Presbyterian, roṱhe ri nazwo izwi. Hu na Katolika i vhona tshi nga i khou yo dzhia yoṱhe, huno vha ḓo ralo. Iḽo ndi ipfi ḽa Mudzimu kokotolo ḽi bvaho kha ino Bivhili. Vha ḓo vhusa. Fhedzi yo Mudzimu wa ṱaḓulu u ḓo vhusa mafesoroni, vhakhethwa vha ḓo dzhia maanḓa nga ḽiṅwe ḓuvha. Bivhili yo amba nga uralo, vha ḓo dzhia maanḓa. Maipfi manzhi o vhifhaho nga maanḓa. Zwenezwo hu na ipfi ḽa muprofita wa kholekhole, iḽo ndi ipfi ḽi ofhisaho munna no ḓivhidza muprofita. Muprofita a huna zwiṅwe, ndi mureri. Ipfi ḽa musala uno muprofita zwa vhukuma ḽi amba munna ano rera e na u hevhedzwa. Hu na munna ano ima uno a ḓivhidza muprofita, uno a hana ipfi ḽa Mudzimu, a hana ngoho ya Mudzimu. Hu na maipfi manzhi nga maanḓa. Lwa zwifhinganyana zwisigathi zwo fhiraho, ho vha hu na mukomana ngei nnḓa a tshi khou ndaedza hune nda tea u dzhena hone u swika hafha. Fhedzi nda humbulela o mangala uri ndi ngani ndo gonya nga tshiṱaraṱa huno nda rembuluwa, nahone nda vhuya arali ni hone pano mukomana. Ndo vha ndi tshi khou thetshelesa tshiṅwe tshithu, ho vha hu khonani dzashu dza makhaladi vha Negro.
And they call it the Elijah Muhammad or something. Young Elijah Muhammad.
Vana tembele pano. Uno vha ibiza Elia Muhammad kana chimu chitu. Elia Muhammad muswa. A chita kuwa na ipfi. Naone a chiri bone va ipfi lino ko bvisa. U shakalwa makala di Kyle Vilinga.
That you see the very thing. There are mosques on this year.
Izo ni avona chenecho chitu musulumani wabo wabo upano mosko wabo mlandu anivoni uri zenezo zwa murau zwazo zokakea.
The colored people, just like the white people, brown people and yellow people, not back to
makaladi vato ufuna vatu vachena vatu vamuronje na vatu chirulwane husi murau murau ka system ya Muhammad pedzibirani ya Kristo mina yene ine Biblia yafunza system ya Muhammad irwana ipfi zvino ndova na pfanelo isa vasulumani vazigiri zwa fumi ka Kristo nga chimwe chipinga nge Japan Africa Chipembe.
It produces nothing but psychology. And psychology is all right as long as psychology
as
don't deny the words.
Asvelezi chitunganda psychology. Uno psychology luga tenda psychology isahani ipfi. Bezi musi psychology ichihana ipfi. Zvino zo psychology kokaka. Ine mubvumo siwa vukuma.
There's everything else will pass but God's word. Jesus said so. Heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away.
Nga ifila Yeso o amba nga uraru, matadhuna lipasu doroba, bezi ifila nga linga robi na kati, nga uraru ni abona, urifanelo kuzula na ifi, ifi.
So many confused things.
Nga uraru vaji, vafili nga nga suitu, batuba ima, abadhibi ifi. Noba amba suitu, nukamu sisipara zizo parao, vakomunisi ni chidu chiparo nga manda, mutu mwana mwanga ndela ifanao, au chena vakapitalizimu, bote ni makomunisi. Nano nubia na ima uri ni ere kanyi, uri ni mvusele zia kore kore, ukomunisi oto uraro, nundi ngapi hea ine ya pateroni, ya unga one, yone yeso ori, yo mimi ya mimi ido vasina sini, titopura banangi wa ara soba shukona zea.
Everything the devil's got, it's a perversion of what God created. Sin is righteousness.
Unichiwana chingwe, chine diaboro abanacho, nusande ya hache mzimu asika, chivindi ni uruga, oshandi wawo, mazipini ngo, isongobe ozabudi, upongwe ni nyitu ya mzimu aritechera kayo, yoshande yao.
All unbelief is the perversion of belief. You have to deny the
usatenda utendo usande ya rutendo inini ati ya uhanango urinikono ujia usandea ni abona rugisani ayama ifi alingule ninga ifi ununiboni arali ango ngandere ine ringa vela panda na panda nga ayama ifi na musi pezi chipinga chashu chopera.
But so many voices and people don't know what to do. The Methodists, the Methodists, the Pentecostals,
Vado Famureli, the Baptists, Vado Henengei, Vado Zulenengei, the Chipinganyana, Uno Zenezo, Vayaka Lutere, Uno Kawa Pentecostal, Vana Ziguarda Zopamanao, Mudo Gidimaka Inwe, Uno Muka Inwe, Zenezo Murana Panda, Zisumezo and Okwatao. Ifani ifilawe nge lonwaro kabamiri ifi ifili dokwatsedzwa ara lingo chizo cha shango achidivu uri chitiya utani shango la politiki likavhilinga chiwana chimwe chovonana chikavhilinga vatu vabva pano vachigidima chiwo chitubo chiatakuwa imwe baji imwe nguvo. Musi ndova ndige Roma, bowana zvibikiri zvafumitaya zvokwatsedzwa zvopamba nawo, zvezvava zvoombero chandani cha Yesu, unouna zviraru pedzi, pedzi nango zoraro, vana rekodi ya uri zvibikiri zvafumitaya zvopamba nawo. Zvino zviita pambanodze, zvauri ndinyi ari na chibikiri. Kristo nakati, hongo risera zvibikiri zvauri riziruve, ori sera miyamuketwa, ngaifilawe. Izvi zvigazvi dotevera avo vane vatenda, vadova na chipikiri chamatomo, vadova izvo zvigazvi dotevera avo vane vatenda, vadova na denomination yenda itoma, hongo toma nati, niabona uri ili ifilopamba nani. Pezi izvi zvigazvi dotevera avo vanotenda. Gazina langa vadopandela vo diabolo. Ngelo ipfi. vha ḓo amba nga dzindi minswa, vha ḓo takula manowa ayo a nga si vha tshinye. Arali vha nwa zwithu zwi vhulaho, a zwi nga vha dini. Arali vha vhea zwanḓa zwavho kha malwadze, vha ḓo fhola. Uno izwo sedzani izwi zwithu na zwiṅwe zwipiḓa zwoṱhe zwa luṅwalo zwo ṱanganywa. Zwino izwo zwi zwoṱhe a zwi nga zwi khwaṱhisedzi na luthihi. Henefho ndi hune riṋe vha Pentekosta ra vha nḓilani mmbi. Na Yesu ngori vhanzhi vha ḓo ḓa kha nṋe nga iḽo ḓuvha, uno vhari Murena, na a thongo ita zwithu zwa maanḓa nga dzina ḽau, na a thongo profita nga dzina ḽau, na a thongo ita izwi zwoṱhe nga dzina ḽau. Uno Yesu a ri ṱuwani kha nṋe, voini vha no ita vhutshinyi, a thongo ni ḓivha na khathihi.
Do you see my sisters and my brothers?
Nani a vhona khaladzi dzanga na vhakomana vhanga uri ndi ngani ndi tshi khou hatula nga maanḓa na u wana mulandu uyu murapo? Inwi ni nga ḓi amba nga ndimi vhunga vhanna na vharuṅwa, ni nga ḓi tshina ni muyani mona hoṱhe na tshivhidzo. Izwo a zwi na mushumo nazwo. Ndo no vhona vhasulumani vha tshi tshina vha tshi mona nga uralo. Ndo no pfa kha dokote gamba ya ng'anga, ndo vhona vhaloyi vha tshi ima huno vha amba nga dzindimi nahone vha ṱalutshedza huno vha amba kokotolo zwe zwa vha zwi tshi khou yo bvelela huno zwa bvelela nga iyo nḓila. Ndo no vhona na penisela i tshi takuwa uno ya ṅwala nga ndimi dzi sa ḓivhei. Uno ndi muthihi fhedzi we a kona u dzi vhala, uno o vha e wa diabolo.
Your eternal destination.
Ni nga si kone u tea vhuya ha uya nga u sa fheli hanu kha munyanyuwo. Satani a nga kona u edzisela muṅwe wa iyo minyanyuwo. Hu si ndi u ḓivha Kristo. Tshiṅwe tshithu tshi a shanduka vhutshiloni hanu. Sedzani vhutshilo hanu, muno ni vhune e patroni ya ipfi, nahone ni vhone hune na vha hone. Ḓitoleni zwa vhukuma. Nangu hu na u edzisela hoṱhe, maipfi a kholekhole, vhaprofita vha kholekhole, izwi zwiṅwe zwithu zwoṱhe zwi no khou takuwa, Yesu naho zwo ralo o amba, nangwe hu na izwi zwithu. Arali muthu a tshi ḓo pfa ipfi ḽanga, uno a ntevhela, ene ndi ipfi.
Tetshelesani
ndaele yawe kha riṋe ṋamusi, kha maipfi aya oṱhe, zwine ndo ri zwi ḓo dzhia dzi awara u bvisela nnḓa aya maipfi oṱhe. Uno zwi a ḓaḓisa kha vhathu, ndi tshithu tshi pfhisaho vhuṱungu. Uno itali, a ni wane tshikhala tsha vhuvhili, ni tea u ḽi dzhia zwino. Ni nga ḓi balelwa u wana tshikhala madekwana ṋamusi, ni nga ḓi balelwa u wana tshifhinga matshelo. Ndi zwino musi ni tshi pfa ipfi ḽanga, ni songo ri ndi dza mbilu yanu sa nga maḓuvha a u ṅala. Zwino ndi tshifhinga, ichi ndi tshifhinga tshiṱanganedzeaho tsha uri arali muthu a tshi ḓo pfa ipfi ḽanga, izwo sumbedza uri ipfi ḽawe ḽi ḓo ḓivha ḽi hone vhukati ha vilinga ḽoṱhe, u kha ḓivha na ipfi.
Voice will ever remain. Here it is.
Mulandu ipfi ḽawe ḽi ḓo dzula ḽi hone ngeḽi maṱaḓulu na ḽifhasi zwi ḓolovha, fhedzi ipfi ḽanga a ḽi nga ḓolovha. Ipfi ḽawe kha ri to dzhia riri muiṅwe miniti miṱanu nga u ṱavhanya. Nani nga kona ni ḓo dzula tshifhingani tshingafho kana miniti sigathi? Zwino ndi ḓo gidima. Kha ri to dzhia vhaṅwe vhe vha pfa iḽi ipfi, uno vha ḽi thetshelesa nga nḓila ye ḽa vha ita uri vha ḓifare ngayo, zwe ḽa vha ita uri vha ite. Zwino ndi khou yo fhira vhunzhi ha luṅwalo hafha u itela uri ndi kone u ḓa tswitidi kha inwi nga nḓila ye ḽa shandukisa vhutshilo havho na vhoṱhe vhe vha vhe navho, nga nḓila ye vha ḽipambuwi, ri ḽi vhidza ḽipambuwi. Muthu muṅwe na muṅwe we a vhuya a tenda Mudzimu o dzhiwa sa ḽipambuwi, ngauri arali ni kha nḓila ya muhumbulo wa shango, hu na tshiṅwe tshithu tsho khakheaho kha inwi. U vha Mukhriste ni tea u vha ḽipambuwi, ngauri vhoṱhe vha no ḓo tshila nga u ofha Mudzimu kha Kristo Yesu vha ḓo tambula mitovhola ya shango. O vha e shangoni, no shango ḽo itwa nga ene, no shango a ḽo ngo mu ḓivha. Nga u ṱavhanya zwino, thetshelesani zwavhuḓi ri tshi vala.
in the cool of the evening and had fellowship with him.
Adam opa ipilawe kaurotwela hanga madekwana abana butama naye hobo usikaturo ka Adam opa ipila mzimu no arkotsi zino ndilala pasi uri ndi edhele
alala pasi
uno efa eka chanda chawe na uwe na zivanda zwa dhaka zolala henepo umona naye hobo usina chinyadzo usina ndila ya ulwala usina ndila ya umangala ara chidovhuwa nga macheloni vako ye ufuwa Adam o faifilawe nga ndile ya aba otia ulipfa ngayo
but one day he heard his wife's voice. I better leave that alone for a while.
We zinga lingwa duva o faifila mfuma kazi wawe ndi kwine ndi chilicha ilo lilote lwa chipinga nyana vesi ote chela saifili siloni nangwe zoralo hobo mfuma kazi wawe chivopekanyi chatsinisa chiave na chokalipasi. Ningani asomuraro. Bunga yobo. Iwe uamba samsaji watsiru. Uno arali loba lichi idoraro. Rushaka lote lwa batu. Loba luchidoba luchika dichira. Uzirone ya ufa. Losha nukisa budola batu na chipinga.
Bezi
ofa ifila mzimu. Abana kutama nalo. Bezi musa ya chiremburua. Ozu divani urimfuma katziwa uokaka. Elerwani. Wobo chitakaza.
We think today that our organization church.
Uri ubvela hasu. Namusi ni mudzimu anokoriseisa. Zvivonana zvizvabudi. Zvivonana zvizvabudi musimika. Oi mapanda vaprofita vamadhana mana. Unoshango lote lovali lavo. Na vaFilista vo vavekalo. Kana vaAsuri. Zvivonana zvizvabudi. Ava vaprofita vo vavatsiko amba. Ivani ni hangei. Ilondilasu lijieni, pezobo sifila mzimu, numika arembulwa uno asema ipi. Nuodhivanu ita izo, na urubono lova likokotoro na ipi, yondiyone ndira iote, ya uzipurupera, na uzibona na musi, zite uvaka ipi.
Then, did you notice? After Adam listened to another voice besides God's voice, his own wife.
Sene zono jere njere, nga mramus Adamo tocheresa lingwe ifi, nga anda ifila mzimu, mufumakazi wa ene mune, uno chivizo chiko tocheresa ifila zangano lacho, chichi pangandera ngomu, habo mzulu ni ifi, chichi batendera, uchira ngandira ingwene wafuna, musi batiko dhia chivizoni, na wene be mradu wa chimo chivizo, nizini zo amba pezi.
Closest connection that the believer has on earth to them,
Vutumani bune mutendi abana ukalipasi hatsinisa kabo ndi chibidzo pezi mutendi mutendi wakuma vutumani hatsinisa ndi muyamketwa ndi ifila mdzimu.
So you find out that Adam realized his condition and he heard the voice of God calling again.
Ngauraro ni wana uri Adam oli mwanyimele yawe. Uno afa ifila mzimu lichibidza hapo. Uno ova ematari ni chipingani icho. Pezi loba li ifila katulo. Ningani wo ita izi.
I wonder if America today or the world in its religious
dia mangara ara America namusi kana shango kakakati yavurereri yalo sazvine yabazone uno America ichikomira ichikomirwa budova vurereri yarushaka usikare nandinyo dziro pandanga ndi adiva uri ndi tape unodzodoya shangoni lote rinambekanya mushumo dza tape dzine muradza mumwe na mumwe ujenisa shango lote ngomu mangwa mashango ote zoruga zino arani chidosedza na bona notoima kamatare amuhuyu musifila mzimu langoli chibvela nda abadivi uri vangaita mini ngalo zviko dzadzisa abadivi zvine vatiya uita.
Quickly Noah heard the voice of God.
Gautavanya, noake ofaifila mzimu. Lova lichikorugisela uchidza kutsiro awe. Uno atevera. Zindaira naone aima.
If a man hears the voice, now listen. Gets this real good.
Ara mutu achifa ifi. Zinotecheresani. Fesani ivi zvabudi nga manda. Isongo kudelwa. Ara mtu achifa ifila chimwe chitu, uno ara lichi sumbeza li ifila mzimu, naone ngachipinga, uno zenezo ilo lava lila liha mutu, mataduna lipasi zudorova, pezo ilo ifili ngasirove.
Noah heard the voice, and condemn the world.
Nwake opfa ifi, uno ahatula shango, uno bosech patuwa chawe nga uri, mreza wawe awongo tendelana na bukoni ya sainzi habo, peziona ya chinya za shango lote, ni abona, ifile lava, mbeu yoba ienepo, chikatichungwe na chiungwe, choba ngandila ifanao.
Samuel, alarmed, when he heard the voice of God, that he was
Samuel, ochuwa musaji paifila mzimu, iwe, ayapanda, na watu la Eli, muna wea muhulisa, muna wea wekotikae, muna omurela na wene amkanzwa.
Minister brothers, shall I? Ministers many times.
Vakomana baba sumeri, vidoraro, basumeri, zifinga suinji kamteo wabo denomination na ndaera, darukano, zabo chikwama ni chabo, va ono yokozi, lenelo zangano, loba hulisao, unolaba kanzwa, unolaba arusa, unolaba vea chivizoni uyangabu imo, unolaba vea chivizoni, nitia uditsitsa, kazi neba funza, ni abona.
What a horrible thing it would be. For a true servant
Chidova chitu chivipao hani, kama nanda wangoo wa mzimu, ufaifila mzimu, uno atia ubu ya kale nilo zangano, lireme litilari, uo hatu langa uri autanga nezi ili ifi. Lichitu denandi, zova suishi konda kasamiere, besi ove mparofita, ote teo zita, usa rundi kana uriziaba isaka nai, ote teo zita na osoraro.
Moses.
Mushe ofa ifila mzimu, ova udana theology, ova achidiva zote zwanga ngomu, na zwanga nda, wezio kundelwa, ofa ifila mzimu, mushe ova sichaba afana unakati, uno auna mtu wa safani ho, nakati.
You might hear in your ears, the voice
speaking. Fande beni zanu, ifilichi amba, vezimu sini chifambiri ni anu, ifilichi amba, ni abona, zene zoni kwa ufa. Aniboni nga ito lanu, niseza nga ito lanu, nibona nga mbiru yanu, nibona chumo chitu nari, atikonu chibona, niko ambori anichifesesi. Anifinga ndewe zanu, nifanga mbiru yanu. Zipinga zinji ndewe zanu zifa ifila mzimu. Lango, unuliwele kule hanu munga madhi achi wa mtana ni wasekwa. Pezimu sini chifazwa kuma, nifanga mbilu ya anu. Unu theology yote, ye musi aba enayo, ova songo fa ifila mzimu. Pezi lingudua mzimu, aviza uyumulisa wa mingwa, ya fuma rosia niliwe. Unu amba nae, unu alifesesa. Osumbeza uri, owe emzimu.
First thing he'd done to Moses is vindicate his word.
Chautoma cha itaka Muse, hobo kwa seza ifilawe, niko utsela pasi, ni aere rose na pulpezisa, unu izi ndizo ya pulpeza maduba au pesera, udota kusaba tuba voka banda, na pulpezo zote.
This I promise.
Izo ndosu pulpezisa, hafi mushe, vila zuenda zao, nga mungu maifili hulise, zino posa rubadaro pasi, unu rubadaro oma uru vopangani, rwaba noa, unu musai fara, unu ya humela murau kanyimele ya yo hapu. Ni abona ozi diwa uri, yo ove mzimu, nga uru mzimu uri, ifila mzimu, ifile abati kwa amba, hafi posa rubada pasi, rurechanda ni chao, ilo ndi ifila mzimu. Nisongo ningezeta zone ziti, ilo asifila mzimu kainwi, ilo ndi ifila mzimu kamushe, ngele ifila mzimu kainwi. Posera rubada pasi, rasha nuka rabano, hafi zinu ua isaba, idobe nga mchira, unu ya umena murao hapu, ifila mzimu kae, na oetani, mzimu okwa tseza ifilawe. Ndowa na rutingo mingwe zisi gati ifilawe, uchito doba hono ba, oh, hono dito uba mwa, hono pela mwa wapirawe, mfumanga zimu tuku magumoni abutumani, ha telefonu, arena mureri wa baptisi na mureri wa pentecostal, are mkoma na Brenem, mure na onyita mporfita, nda ri zwavhuḓi ari ni a ḓivha ndi vhudzwa zwa uri ini no amba zwa uri inwi ini ni a ṱanziela uri mushumo wanga wo vha u wa mudzimu zwino ndo kundelwa u zwi ita izwo zwi fhambana na ipfhi ngauralo nda ri mufumakadzi iyo ndi phoso a thi vhi nda ni ḓivha uno mureri wa baptisti nda mupfha nda pfha mureri wa pentekoste ari zwo luga ndi na muṱangano fhano uno ari murena u khou ita zwithu zwihulwane nda ri ndi a zwi livhuwa izo ari nda ri na ono vhuya a ni vhudza tshiṅwe ari ee ndi na mbekanyamushumo khulwane tshanḓani nda ri zwi amangadza nda ri zwino na mbekanyamushumo yanu ndi ifhio nda ri na murena o ni vhudzani ori iya Phoenix, Arizona nga datumu nkenekene uno zwenezwo ndi khou yo u ṋea Dutchman Gold Mine wo xelaho uno u khou yo u dzhia uyu musuku uno wana na ngomu henefho uno wa lambedza vhafunzi rumwa u mona na shango ngeno ri tshi ḓivha uri Dutchman Mine ndi tshiṱori tsha sialala ngauralo araro nda ri zwo ralo ndi ḓo ni vhudza uri ni nga wanulusa hani uri kana ndi mudzimu kana hai nda ri ni vhe ni hone nga iḽo ḓuvha uno arali zwi zwone uri ni wana Dutchman Mine wo xelaho zwenezwo ni mudzimu arali ni sa wani Dutchman wo xelaho zwenezwo shandukani uno ni pandele uyo muya wa u zwipa kha inwi iyo ndi nḓila ya u wanulusa uri kana ndi mudzimu kana hai mudzimu ori muse o posela lubada fhasi uno lu ḓo shanduka kha Noa a zwiita a ri dobe uno i ḓovha lubada hafhu a zwiita musi mudzimu a tshi ita pfulufhedziso ya mushumo maḓuvani aya a fhedzisela u ḓo khwaṱhisedza zwo tou kokotolo nga nḓila ya a ri u ḓo zwiita zwenezwo ni a ḓivha uri ni na ipfhi ḽi re ḽone ni khou thetshelesa tshithu tshi re tshone ngauri ndi ipfhi ḽi no khou khwaṱhisedza ni a vhona o nga nḓila ni mpfarele ndo zwo luga musi o ḓifara nga nḓila yo fhambanaho sedzani uri muse o ita tshithu ḓe tshi seisaho zwino tshifhinga tshoṱhe musi ni tshi tevhela ipfhi ḽa mudzimu ni a penga kha shango ḓuvha ḽi tevhelaho a wana muse e na mufumakadzi wawe o dzula kha meila hu no muswa ekhunduni dzawe kana itsho ndi tsha tshipembe ṅwana ekhunduni dzawe uno vho vhavhe henefho uyo mukala a ri na ndebvu dzine mbeleho nga nḓila iyi na ṱhoho yawe iri na phanḓa i tshi penya lubvada lu tshanḓani tshawe o rangaphanḓa dongana a tshi khou ya ningei thungo ya Gipita o ḓifunga nge ya kona uya muṅwe muthu uri muse ni khou ya ngafhi ndi khou ya Gipita u dzhia maanḓa tshithu ye a kundelwa sa muṱhannga o kundelwa sa muna wa mmbi fhedzi hafho o vha a tshi khou ya u dzhia maanḓa uno o zwi ita mulandu o vha o no pfha ipfhi ḽa mudzimu nahone a ḽi vhona ḽi tshi khou sedzwa ḓuvha ḽawe u itela zwithu zwe zwa vha zwi tshi tea u vha hone nga ḓuvha ḽawe o zwi vhona paulo mufarisei wa tshitaila tshawe o tou ḓala nga theolodzhi sa zwe a vha a tshi nga vha nga ngoho fhedzi liṅwe ḓuvha a pfha ipfhi ḽa mudzimu a vhona khavhu ya mulilo uno a ḓivha uri ho vha hu na tshiṅwe tshithu tsho fhambanaho tsho shandukisa vhutshilo hawe a hulo ndi uri ndi vhafarise vhangana ndi vho gamalilele vhangana kana tshiṅwe tshithuvho tsho vha tshi tshi vha vhidzelela paulo no khakha no khakha paulo musi o pfha ipfhi ḽa mudzimu o zwi ḓivha uri ḽo vha lingoho petro wa vurereli nga ya vha ngawo a tshi vhulunga maitele a vhahulwane a sa funi u ḽa ṋama hai muṋe wanga ho ngo vha na mushumo nayo na luthihi o vha a tshi khou vhulunga maitele a vhahulwane zwa vhukuma henefho kha ipfhi naho bvelani nga liṅwe ḓuvha a pfha ipfhi ḽa mudzimu u songo ri izwo zwi a ila nahone ndi zwa tshika musi ndi tshi kunakisa o vha e munna u shandukaho o vha o ḓilugisela ya huṅwe na huṅwe murena a muruma hone ndi tshi vala ndi nga amba izwi ho vha hu na munna nga tshiṅwe tshifhinga we a vhe mutendi o vha o no fhedzisa maḓuva maṋa ofa o vha etsaloni a tshi khou nuka o sina fhedzi o pfha ipfhi ḽa mudzimu ḽi tshi amba lazaro bvela nnḓa uno arali ḽo bvisela muna nnḓa nga murahu musi o vha ofa nahone o sina na ḽi tea u itani kha tshivhidzo tshine tsha kha ḓivha na vhutshilo ngomu hatsho ḽi tea u vha vusa kha vhuyaḓa maipfi aya oṱhe e ra amba nga hao a vurereli polotiki hollywood zwiporofito izwi zwoṱhe zwa kholekhole na zwithu zwo bvaho vhukati hazwo zwoṱhe ipfhi ḽa mudzimu ḽa ngoho ḽi ḓo vhidzela munna uyo o fo tshivhini na vhutshinyi vhutshiloni hafhu ḽi tea u dzhia tshivhidzo tsho guneaho uno ḽa tshivhidzela vhutshiloni hafhu ngoho elwani kha u vala ndi amba izwi uno zwenezwo ndi ḓo vala yesu ori tshifhinga tshi ḓoḓa musi vhoṱhe vhe vha vhetsaloni vha tshi ḓo pfha ipfhi ḽa mudzimu uno ni kweyo lifa auro uri ni kanyemelede ni kweyo lifa na osoraro
and some of them that come out of the grave
uno vhaṅwe vha avo vha bvaho tshaloni vha ḓo ḓa katuloni vha abva ipfi fhedzi ḽi a hatula uno arali ni tshi lifa namusi namusi nga murahu ha tshifhinga tshilapfu zwingafha musi ni tshi pfa ipfi ḽanga ni songo ringa dzimbilu dzanu sezwe na ita maḓuvani a u ṅala. No arali vho ini vhathu vha Pentecost ni tshi ḓi ita tshigwada tsha dzindaela hafhu kha u funa shango ni na tshifanyiso tsha unga ni ofha mudzimu huno maanḓa awo ni tshi alandula ni sathu tea u vuwa kha mvuwo uyo hatulwa ngauri ipfi ḽa mudzimu ḽi no amba na vho inwi zwino nga ipfi ḽi ḓo ni hatula nga iḽo ḓuvha. Arali tshi tovha mutendi a dudelaho ipfi ḽa mudzimu ḽi khou vhidzela mbiluni yaṋu matshoni anu ni mutendi a dudelaho ndi khwine ni tshi shanduka. Inwi munna vhasadzi vhatukana kana musidzana ane na sa khou tshiela Kristo uno ipfi ḽa mudzimu ḽi amba na inwi nga ipfi ḽawe uno ḽi lilitshani u ita izwo ndi khwine ni tshi zwi ita ngauri ni khou yo lipfa hafhu nga ḽiṅwe ḓuvha uno ḽi ḓo ni hatula ni nga si ḽihane ḽi khou amba na inwi zwino. Uno elwani zwo rekodiwa.
And those who does riot and hears his voice will rise.
Avo vhano ita zwire zwone no vha pfa ipfi ḽawe vha ḓo vutshela ulugani vhugalani ṱaḓulu. Ngauralo ni khou yo pfa ipfi ḽa mudzimu nga tshiṅwe tshifhinga kha musi nga matsheloni ano ḽi amba mbiluni yanu nga nḓila i sa pfalesiho uri ni tea u huma kha nḓila ine na khou tshimbila khayo na humela murahu ha mudzimu. Zwino elwani vha ḓo rekoda ḽo ipfi ḽi no khou amba na mbilu yanu nge ṱaḓulu uno nga ḽiṅwe ḓuvha musi Yesu a tshi vhidza nahone vhoṱhe vha re tshaloni vhoṱhe vho lugaho na vho khakhaho vha ḓo vuwa.
Uno
zwenezwo ḽeḽeli ḽi ipfi ḽitihi ḽi ḓo yevhedza murahu kha inwi ngei Phoenix, Arizona, nga matsheloni a iṅwe sondaha, musi mushumeli o ni fareledza, a tshi khou amba nga ha ipfi. Ndo amba na inwi, nda ni vhudza vho inwi vhasadzi, u litsha mavhudzi anu a u tshi aluwa, litshani u ambara lwa vhuaḓa, ndo ni vhudza inwi munna, u litsha u amba mazwifhi uwo, u daha, ndo ni vhudza vho inwi vhareri, uri ni vhuyele kha ipfi ḽa mudzimu. Ni a vhona uri ndi khou amba ni izwo ni zwone iḽo ipfi ḽo dzikaho ḽiri zwi nga ḓivha zwone arali ni tshi ḓo tea u ḓa vhunga ni kodima ndi ḓo ḓi lingedza u swika henengei ndi ḓo ḓa kha ene huno nda bva hafha pangani huṅwe fhethu huno nda ri murena mudzimu ndi fhano tshandukise zwino mbumbe nga fesheni yau vhuyelela kha ipfi huṅwe fhethu hune na vhona uri ni khou ṱuwa kha ipfi vhuyani murahu kha zwezwo ngauri ngeḓani u khwaṱhesayo hu he ya ṱuṅwa hone hu si na nungo no huṅwe na huṅwe vhutshiloni hanu he na ṱutshela mulayo wa mudzimu u shumela maitele henefho ndi hune ngeḓani yanu ya ḓo vundeya u saloni uri no khwaṱhahani kha tshiṅwe tshithu farelelani kha tshanḓa tsha mudzimu tshi sa shanduki kha rabele.
Today, after so long a time, Lord, you said,
namusi nga murahu ha tshifhinga tshilapfu zwingafha murena wo amba zwauri u ḓo amba u ḓo ṅwala milayo yau kha tafula dza dzimbilu a thi ḓivhi tsho imaho phandanga tshithu fhedzi tshine nda ḓivha u ita ndi u dzhia ipfi ḽau hune nda ḽi ṱaramudza ngoho ḽi ḓo dzula fhasi ha maṅwe matombo huṅwe fhethu. Ndi arabela mudzimu uri u ḓo amba na muthu muswa muṅwe na muṅwe vhukale vhuṅwe na vhuṅwe ha vhukati muthu o aluwaho tshiṅwe na tshiṅwe tshine tshi nga vha tshone amba na mbilu yanga murena amba na mbilu dza avha vhashumeli amba na mbilu ya tshivhidzo ri arabele khosi uri namusi ri ḓo pfa ipfi ḽau uno ri a ḓivha sezwavha zwi zwone maḓuvani a Samueli bono ḽo vuleaho ndi tshithu tshi sa soku wanala uno ḽo akamadza vhathu zwo ralo na namusi. Ri na miloro na vhalori ri na zwiambi na vhaṱalutshedzi nga nnḓa ha bono ḽo vuleaho ḽi no bva kha ipfi ḽa murena nahone ḽo lulamiswa. Ri a rabela khosi wa ṱaḓulu uri iḽo ipfi ḽe ḽa vha ḽi tshi khou vhidzelela sogani lugisa nḓila ya murena uri ri a tenda muya mukhethwa u ṋea iḽo ipfi yapo namusi lugisani u ḓa murena. Uno alipumbe yani nga runa mo maipi manji ane angalifarisa chwebe na ulipisera nda pezi ndila chiri zindewe ni za abo valipaho ndila bela urimuya mketwa zino udoeta mshumo mbili ni za shirote numusiro kotabisa supato zasu na one ndi apulipela urimbilu za shi zoko tama ara ni chigiba umwe peti uri anongo techele sabushiro ni anu ndiva rungo rungwaro lune na ndiva uri ndi pfunzo ya bibili ye nasa shumisane nayo nga uri chimwe chitu ifila Hollywood loni ita uri ni ite chimwe chitu nga ndile upama nao mwe petu hebo ini basumeni na wana petu bibilini uleza kuma habango pezini adiva uri zangano lanu lidoni visa ara no funza izo Unoni adiba uri zvakuma ndingo. Kavo ini vatu vano jia chitu chokakeawo na chira chiro kakeawo weni vokotsi na vomme vane na sakoringedza kukoreka vana vanhu ni sakoringedza uva arusa ndingadzi ita zvakwinesa unovako chimbira nga rwashango na uzoraro pezi nikovea tsumbo pandavo Uno ara ni sako zi ita. Ifila msimuliko amba na inwi. Nisongo zi ita izo. Uno zine chupato chumana chumwa choko tama na mato ote ovaro. Uno ngabe msimu watadulu achiseza pasimili ni ya uza uyo mutu. Arinandara na wane awana petu. Uneba kukaka. Uno ngachanda chayo. Mtausika kamu zimu. Chichiri mrena. Liatama ngango. Uri ifila ulivise usatenda hote. Na suzote zine za sange iwe. Uno nyite zine wa doto dandichi bazone. Ninga imisa zwanda zwanu. Musini mrena apatu chedze. Mzimu anipatu chedze.
Then the Bible said, Jesus said, in the spite of all these other voices.
Zine zo pibili yori yeso o amba. Uno na una ayama nguma ifi ote. Na ngwezoraro arani mutu achidofa ifi langa. Mutebeleni nikwe wana rutamo nwanu.
Lord, time is running out.
Murena, chipinga chikope. Kwezi pibili ya amba uri. Vanchi votendao varovedzwa.
I pray, Heavenly Father,
Ndi arabela kosu watadu. Uri mwena mwa abobo imiso zwanda zwabo. Nga dupo lango, uri ifila mzimu leba libara, na one babona uri bobabo kaka, na kati atongo seza na hafu yabo, azikano useza, jika iwo useza mrena, uadhiwa chitutuwezi na ndivo, ya chanda cho imao. Iri uvaka awarene, badi misere mbiluni zabo, uvaka lino duwa uya panda, Nidujia ifila mzimu na ifila mzimu. Uno ndalitebela, usaroni urimutengo ni mini. Uno zielelueni, musi vachikotua. Uri imboro mrendi. Yeso ufanelo wala chipambano eete. Uno shangolote la moporo wa. Hai, una chipambano cha mwana mungu. Una chipambano changa. Uno ichichipambano chone kezwao. Nido waro sika rufuru chimboporora.
Then when the voice of God speaks,
Zene zomusi fila mzimu lichi amba, Nido verera ndika uruga, Hawe, nga urundote vera ifila hawe, ifila hawe, Ni wakume zera kai iwe zino mrena, Nga zina leso Kristo.
Now while we have our heads bowed, you making your confession and your pledge. I'm amazed at the little voice that you have twisted
me together. Na uita purpose yanu, domanga zwanga mtuka ananyana, odzira hapa achikomonisa toyawe, unongelo ifila chibidzo, ndine mrena apodze umaroze au, ilo ndi ifili rechibidzoni.
And all you who have need of healing,
unoweni note vanina toda pozo, na une nichikochila vichiro ukume zero uka ifila mzimu, ni mwanalimu uri, ni adiva chire choni, na uri ni natodea pozo, ni amangal ara nichidoto imisa chanda chamu, imisa ni chanda chamu, murena ni natodea pozo.
All right. Now keep that voice in your heart. I am the Lord.
Zoruga, sinoburungani ilo ifimbili ni anu, dine murena apozo maroze au ote, erwani, musi ifili chambiwa, liti au kunyarela.
Jesus said, Mark, 11:22.
Yeso amba mako ya ufumiti. Nimana tuke ya ufumimbili mbili. Ara na amba na itava, sudzuluwa, uno na satima, time mbrini yangu, pezi na tena uri, zena amba, zudu kunyelera, ningaba na zena amba.
Now, each one in our own way now, bow your head.
Zino mungwe na mungwe nga ndile ya rine vane zino.
Lord, I believe your word, I hear your voice telling me that you're the same yesterday,
uwasashanu kimulo wana musina narini.
Kutsela
pasi uno ndabea zonda zonga kawi mwana. Mauri ni mtuku usaudiwa uri. Zimaru gana na mini. Mutukanya na wabtogwa. Anenga buhuru na bukari atodwe dana na Josepha wanga mtuku. Nundito danote ni chirabela. Rabela. Murena. Nifaifilao. Liatenda.
Heavenly Father, we're bringing this audience to you.
Kosi watadumu, nikodisa aba vatechele sika iwe, uitelapozi ya mubili wabo, unumrena hapa uzula mwana mtuku, atungupazao, uko ukunga chenje mwe angachubia chote, kamreza, nichubo na mubebe achizula ngei, ofara mtu mtuku.
Through medical science, there's not a hope for the little guy. There is a voice of God that rides over everything. And as this church joined together to make every commandment that I know how to do, the rest belongs to you, Father. I'm walking down and laying hands on that child.
Nga science ya mishonga, auna purufero kamtu mtuku, una ifila mzimu lino kukande kanya, chingwe na chingwe, una saichi chivizo chotangana, vetu uti uita mulae mungwe na mungwe, unenda diba uri uito haani. Zungo zote ni zao. Kotsi. Niko tseda pasi. Unendichikobea zonda zonga ka uyo mwana. Kosi mzimu, kazina leso Kristo, ndi hatula hovu, irimanda mzimu, apozi ya mzimu, ngabe uchiva na mpambano kuru kae kaminiti mitano itevelao, ngabe bote wachidaka mzimu, uitelabukara hau.
Heavenly Father, you gave the promise, that's all I know, you gave the promise.
Oh yes, hallelujah.
Kosi watadulu, wone ya pulpe ziso. Izo nizone pezi zine na diva. Wone ya pulpe ziso. Zo itwa, sasyo zo ambiwa. Ara na amba na ii. Uno nendi ko amba na diaboro mungwe na mungwe. Wawuradze kana matupu. Anoko bopa, ababatichelesi. Anoko bopa, ababatu. Muya mungwe na mungwe. Wawusatenda. Nendi ko uri, tuwaka batu. Nga zina la Yesu Kristo.
Now we know it is written. And now it's been said, let it be done to the honor and glory of God.
Zino adiba uruzongwariwa, uno zino zo ambiwa, irizi itwe, urikuliso na mgara zieka mzimu, unongazina leso Kristo zia humberwa.
Now you that can believe.
Zino inu ane akona utenda, unu nichitenda, aureni uruhumberani, azite ubanga uraro, mbeu yowera henepo, icho chimuchituku ngomu amu. Ilo ifi, ubebi wa uingwana, aulani uri nyimene ya ngwana ni ipiyo, ni atenda, beu ya mzimu yo wera mbiruni ya mu, uri uyomdukana utotakara, bangobote rabelani nga chamu, nani atenda uri beu ya mzimu yo wera mbiruni ya mu, uradze anga opera, sene sotabele utendo yeno rabele wa ini, titsela ni pasi yo tanda, no ara satani awia alingeza, inuwia nene pamrao, doi makachila chivizo, chachipenisi, nga ayo machoni asonda tabira hotel yo rapero anne no mzimo pulpensisa tabira lutendo ido chidza mulwadze no mzimu do bavusa zviti yakunyanera ne astenda rini amen mzima pfutsedze zvino ndo misera chumelo murauka mukomana Rose ndi jia uri hapa mukomana Jewel Rose.